yamculo isintu okugijima negazi yona uthokoza nokamncube weqembu lemenemene bakwethu ngithi anginazisi ukuthi sesiyikhiphe i-album entsha esihloko sayo sithi imali yami. I'm going to go to the store. I'm going to Amazon, Spotify, Apple Music, iTunes. Number 0754 4872094 noma uza kwethu esinaye ukhuphe 0834851171. Siyabonga kakhulu ni support ngibanani support ngisiqale ngiyabonga kakhulu.